Mwani mwana mvela konse kumuli, chakumananso mprogram ya tisanture Bible. Yomwe ndi program ya padera nditu, yomwe mapereka mpata kwa inuyo ndine utitite usantura buku lopato riga, kuyambira kugenzis mpaka chivumbulutso. Ndi ulendo nditu wa kantawi, ya zaka zingapo kutitimalize buku lonse kulisantura pangono pangono. Lelo ti limu Nehemia chapter 4, tiambira pa verse 1. Nkane ikulu ndiye ya nkola Nehemia kwa antumwe amalimba na ndi nchito yake. Na yumbale Osman Chiramanda ndi nkhani yonse.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku lina labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watilola kuti tiwerengedwe anthu amoyo. Tiyena Ambuye atitsogolere ndi mawu apa Yesaya 53 verse 12. Amene akuti, pakuti iye anathira moyo wake ku imfa, ndipo anawerengedwa pamodzi ndi olakwa, koma ananyamula machimo ambiri na apembedzera olakwa. Pano telekani nkukumbutseni kuti mu program ya pita ija tinali kusantula nkhani ya kumanga solinga yomwe inachokera pa Nehemia chapter 3 verse 28 mpana 32. Ndipo lero tilowa mu Nehemia chapter 4 verse 1 mpana 23. Momwe tikambirane nkhani yakuti Nehemia anali kupita kwa Ambuye nkupemphera pamene adani anali kunyazisa ntchito yake. Mchapta chata, tidaona Nehemia pamodzi ndi anzake kuti anayesetsa kumanga linga mochenjera. Anthu anagawidwa kumanga lingalo malo osiyana-siyana alingalicha. Tsono adani a Nehemia aja anaona kuti njira yowaseka sinagwire ntchito. Tera tsopano agwiritsa ntchito njira ina kuti ntchito yomanga lingayi isapitilire. Tentrowe mu verse 1. Ndipo kunali atamva Sanibalati kuti tinali kumanga lingali kudamwipira na akuya kwa kukulu na seka Ayuda pwepwete. Njira yoseka sidapangitse ntchito kuimai. Telepano agulitse ntchito njira yonyoza ntchito pamaso pa anthu ena. Pano akunena zinthu zambiri zokhudza zipangizo kumaso anthu amene ali aluso komanso amene akumanga pamaziko akale ndi zinthu zina zambiri. Tuna taona ni nchito yomwe akunyozayi. Ndiyo nchito yomwe iliyofunika kwambiri kwa Yehova koma pamene Sanibalati akuipeputsa kwambiri. Ndiye chifukwa chikulu chomwe Sanibalati kwapsa nacho mtima ndi chakuti Yerusalemu amene anali poyela ndipo akanakhoza kumamugonjetsa mosavuta pano wachingidwa ndi linga. Tere adani akusowa ntendere mmene linga likumangidwa. Ndipo ndikovuta kuti mdani adze ndikugonjetsa mzindawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Ndifuna kunenetsa pano. Kuti pamene mpingo uli wamphamvu ndipo kuti ukuchita bwino pamwe wa uzimu. Chimakhala chinthu chosowetsa ntendere makambaka kwa adani. Mwachisoni, kuti adani awa anali kungoseka pamene ntchito inali kupitirirabe kugwirika. Verse 2. Na anena iye pamaso pa abale wake ndi ankhondo aku Samaria. Na ati, ali kuchita anji Ayuda ofoka. Adzamangire linga kodi? Adzapereka sembe kodi? Adzakometsanso miyala ya ku miunda yotenthedwa? Ndipo Tobiya Mwamoni anali naye nati, chinkana ichachi manga, ikagwera ponkhandwe, idzagamula linga lawo la miyala, mundime ino, muli mafuso ambiri mbiri, omwe cholinga chake ndikufuna kubwereketsa ntima Ayuda, ndi cholinga chakuti, atsimikize kuti sangathe kugwira ntchito imene. Kenaka tikuona Tobiya, akubweranso ndi mnyozo wake. Iye akuvomereza kuti ntchito ayigwiradi. Koma lingalo ndilosa limba. Kotero kuti likhoza kugwa ngakhale pamene nkhandwe itakwerapo. Anzanga, pano tikuona chithunzi chenicheni chakuti ntchito yabwino ikamachitika imanyozeka kwambiri ndi anthu odzikonda. Tsopano uthenga woyipawu ndiwonyazitsa ntchito yomwe Nehemia ndi azake akhala akuchita. Ndiye taona Nehemia mmalo moyankha anthu awa ndi mawu achipongwe. Iye akupita kwa Mulungu ndi pemphero. Verse 4. Ivani mulungu watu, popeza tanyozeka ife, mwabwezele chitozo chao pantu pao, nduku apeleka kale chofunkidwa nziko la ndende. Ndipo musakwilira mpulupulo yao, ndikulakwa kwao. Kusafafanizike pa masopanu, pakuti anautsa mkwiyo wanu pa masopo mangalinga. Tsono anthu amene anayesetsa kulepheretsa ntchito yomangalinga, pano tikwatche kuti ndi adani a Mulungu, komanso ndi adani a Yuda. Ndiye pemphero limene Nehemiya wapereka ndi loyenera anthu amenewa, popeza ndi limene likupempha chilungamo kuti chichitike pa iwowa. Tsono ndifuna kutsindika kunena kuti chilungamo ndi chimene Mulungu amafuna nthawi yonse, ndipo asanasinthe ayi. Koma taonani kuti pamene Ambuye Yesu atadza, anadzasintha kwa ife amene ndife okhulupirira. Iye adanena kuti sitiyenera kupempherera mdani kuti aone tsoka ayi, popeza uku ndikubwezera choyipa. Mmalo mwake Ambuye Yesu akuphunzitsa mwa mawu awo a Paulo a pa Efeso 4 verse 32, amene akuti, koma mukhalirane mokoma wina ndi mzake antima wachifundo, akukhululukirana nokha monganso Mulungu mwa Khristu anakhululukira inu. Komanso Paulo mukalata yake yopita ku mpingo wa Kuloma chapter 12 verse 19 adanena mawu awa, musabwezere choyipa okondedwa, koma patukani pa mkwiyo, pakuti kwalembedwa, kubwezera kuli kwanga, ine ndidzabwezera, ati Ambuye. Anzanga, izi ndi zinthu zina zomwe inu ndine tiyenera kuzipereka kwa Ambuye kuti athane nazokha, koma osati ife tokha ndi zelu yathu ayi. Tsono mwina inu mukufunsa kuti kodi pali chola kwa chanji kuti ife sitiyenera kuthana nalo tokha vutolo? Yankho likuti inu mukathana nalo nokha vuto limeneli, ndiye kuti mulibe chikhulupiriro pa Ambuye wanu. Mwa njira ina mukumuletsa Ambuye kuti asechita, popeza inu muli ndi zelu komanso muli ndi mphamvu yothetsera vutoli. Komabe tiyenera kumvetsa kuti pali zinthu zina zomwe tikhoza kuchitapo kanthu ndithu. Monga tikalowa mmawa Mulungu, tipeza kuti pali zinthu zina zomwe tiyenera kudzudzula. Izi ndizo zinthu zomwe Paulo anali kuuza mpingo wa ku Korinto kuti amayenera kuthana ndi zoyipa zina zomwe zinali kuchitika mu mpingomo. Takumbukirani zomwe Paulo adamuuza Timoteyo pa 2 Timoteyo 4 verse 2, pamene adati, lalikira mawu, chita nawo pa nthawi yake, popanda nthawi yake tsutsa, dzudzula, chenjeza ndi kuleza mtima kwonse ndi chiphunzitso. Nkhani ili pano ndiyakuti mwana wa Mulungu ayenera kugwiritsa ntchito lupanga la Ambuye lomwe ndi mawu a Mulungu. Kunena kuti lupanga limeneli liyenera kulowa mthupi momwe muli zoyipa ndi zonyasa. Tsono tikutsindika kunena kuti pali nthawi yomwe chidzudzulo chiyenera kugwiritsidwa ntchito. Wokondedwa anzanga paulendo, mwachisoni kuti pala atumikire ena amene amachita dala kupatuka pa choonadi ndi cholinga chakukondweretsa ena. Taonani masiku ano pala anthu ena amene samafuna uthenga wodzudzula kapena kuti uthenga wotsutsa chimo ayi. Tela anthu amenewa akamanena kuti kunali uthenga wabwino, ndiye kuti akunena uthenga umene ndi wowasangalatsa iwo, umene ulibe phindu lina lililonse ku moyo wawo. Komabe tiyenera kunena zoona kuti pali mawu ena amene ndi wokoma kapena kuti mawu osangalatsa. Koma tisayiwale kuti paliso mawu ena owawa. Izi zili ngati momwe amakhalira mankhwala, kuti ena amakhala okoma ndipo ena amakhala owawa pakudya. Koma onsewa amagwira ntchito imodzi ndiyo yochiritsa. Tsono tinenetse pano kuti munthawi ya lamulo anthu anali kupempherera kuti chilungamo chichitike kapena kuti kubwezera kuchitike pa adani wawo. Koma tiyenera kudziwa kuti munthu amene ali mdani wa Mkhrisitu ndi mdaninso wa Mulungu yemwe. Ngakhale zinthu ziti chomwechi, tiyenera kudziwa kuti Mkhrisitu sakhalira pemphero lokha ayi, komanso kuyenda mchiyero ndi kuganizira za anthu ena. Kodi inu mmoyo wanu wechi Khrisitu umuonetsa kuganizira wena? Verse 6. Koma tinamanga lingali ndi linga lonse linalumikizana kufikira pakati mpakati popeza mitima ya anthu inalunjika kunchito. Koma kunali atava Sanibalati ndi Tobiya ndi Alabu ndi Amoni ndi Asidodi kuti makozedwe amalinga a Yerusalemu anakula ndi kuti mopasuka mwake munayamba kutsekeka chidawayipira kwambiri. Nkhani ili pano ikuti ngakhale Nehemiya analandira mnyozo wa adani wake, iye anapemphererabe kwa Mulungu ndipo anapitilira kumanga lingalo. Kutanthauza kuti mnyozowo sunagwire ntchito ayi. Tsono adani ataona kuti kunyoza sikuda kwanilitsidwe kapena kuti sikuda kwanilitse cholinga chawo chakuti ntchito ilephereke, anakwiya kotera kuti anafunafuna njira zina. Verse 8. Na apangana chiwembu iwo onse pamodzi kudzathira nkhondo ku Yerusalemu ndi kuchita chisokonezo mmenemo. Koma tinapemphera kwa Mulungu wathu ndi kuayikira olindirira usana ndi usiku chifukwa cha iwowa. Mundime ino muli chinthu china chochititsa chitwe. Taonani Nehemiya akunena kuti anapemphera kwa Mulungu popeza ndi kumene kuchokera thandizo lake. Koma tikuonanso kuti Nehemiya anagwiritsa ntchito mawu aja adani na Ambuye Yesu pa Matei 26 verse 41. Mawu akuti chezerani ndi kupemphera. Nkhani ili pano ndi yakuti pamene munthu apempherera chitetezo cha moyo wake ayenera kukhulupirira kuti Mulungu adzasunga ndi kuteteza moyo wake. Koma munthu uyu sayenera kuchita mosasamala chifukwa chakuti wapemphera kwa Mulungu ayi, popeza pakuchita zimenezi tiri kumuyesa Ambuye. Ndiye chimene adachita Nehemiya ndi chakuti anapemphera komanso anayika alonda. Apa pali kuonetsadi chikhulupiriro chifukwa kugwiritsa ntchito zinthu zomwe Mulungu akhoza kuteteza nazo lingalo. Tele izi ndi zimene Mulungu amayembekeza kuti Nehemiya akhoza kuchita. Tsono udani uwu sunali wakunja wokha ayi, komanso unali kuchokera mkati, kunena kuti wina unali kuchokera pakati pawo. Tele tamvani mawu awa. Verse 10. Ndipo Ayuda anati, mphamvu ya onse za katundu yatha ndi doti lichuluka, motelo sitidzakhoza kumanga lingali. Nkhani iyi ndiyochenjeza kwa Khrisitu komanso ku mpingo wa Ambuye. Ine ndikunenetsa kuti inu ndi ine tiyenera kuchenjera kwambiri chifukwa ndilekezi amaononga kwambiri kuchokera mkati mwa mpingo kapena kuti kuchokera pakati pa Khrisitu ena. Tili chida chichikulu chimene ndilekezi anachipeza pa Khrisitu ndicho kuwachititsa ulesi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti mdilekezi amagwiritsa ntchito chida chochititsa ulesi potuma anthu amene amaoneka wochenjera ndi kutsogolera pakuchita zinthu. Ndipo tikutsindika kunena kuti mdierekezi amagwiritsa ntchito njira yochititsa ulesa a Khrisitu mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Verse 11. Nati adani athu sadzadziwa kapena kuona mpaka talowa pakati pawo ndi kuwapha ndi kuleketsa ntchitoyi. Ndipo kunali atafika Ayuda okhala pafupi pawo ochokera pamalo ponse, anatiuza ife kakhumi bwelerani kwa ife. Pano taona kuti chifukwa chakufoka kwa Ayuda wena mdierekezi afuna kulowa pakati pawo ndi kuagwiritsa ntchito. Tele adani apanga zelu yakuti abwere ndi nkhondo yodzidzimutsa. Kutanthauza kuti adani abwela pamene Ayuda sakuyembekezera kwansi. 13. Chifukwa chake ndinalayika potela mkati mwalinga popenyeka, inde ndinayika anthu monga mwa mabanja wawo, akhale nawo malupanga wawo, nthungo zawo ndi mauta wawo. Ndipo ndinapenya, ndinanyamuka, ndinanena kwa ufulu ndi wolamulira ndi anthu otsala, musamawo pa iwo, kumbukirani Yehova wamkulu ndi woopsa, ndi kuponyera nkhondo abale wanu, ana wanu, amuna ndi akazi, akazi wanu ndi nyumba zanu. Pano Nehemiya akulangiza anthu amuna kuti ayenera kuteteza mabanja wawo. Ichi ndi chinthu chomwe chinamupatsa chilimbikitso pamene anali kumangalingali. Taonani Nehemiya anayika pamodzi anthu omanga ndi mabanja wawo, koma anali ndi zida zankhondo. Tsono ndifuna ndikumbutsenso kuti mawu otsogolera mʼbukhuli amanena kuti kumbukirani Yehova. Pano pali nkhani yakuti pamene asilikali apita ku nkhondo amenera kukhala ndi mawu ena owalimbikitsa, kapena kuti mawu amene amawatsogolera pa ntchito yawoyo. Ichi ndi chimene anachita Nehemiya kuwapatsa mawu amene anali kuwalimbikitsa anthu ake pamene anali kugwira ntchito. Kutanthauza kuti kudzera mwa mawu amenewa, anthu amayenera kukhala ndi chikhulupiriro kuti Mulungu ali ndi iwo mu ntchito zawo zonse. Paulo naye anachita chimodzimodzi ndi mwana wake Timoteyo. Iye anamupatsa mawu a pa 2 Timoteyo 2:8 amene anati, kumbukira Yesu Kristu wouka kwa akufa, wochokera ku mbewu ya Davide monga mwa uthenga wabwino wanga. Tsono mawu awa akhoza kulimbikitsanso inu ndi ine lero pamene tikumutumikira Ambuye. Verse 15. Ndipo kunali pakubva adani athu kuti chinadziwika nafe ndi kuti Mulungu adapititsa pachabe uphungu wawo, tinabwerera tonse kunkakulinga Yese ku ntchito yake. Nkhani ili pano ndi yakuti chisisi cha adani a Ayuda tsopano chadziwika, ndipo Ayudawo ayika chikhulupiriro chawo pa Yehova. Ndiye pachifukwa chakuti chinsisi chaululika, adani aja abwerera, chimene chapatsa mwayi Ayuda kuti apitilize ntchito yomangalinga. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali chinsisi chachikulu chimene inu ndi ine tikhoza kupindula nacho. Taonani pamene tikumbukira Yesu Kristu nthawi yonse, chinsisi cha adani wathu chimaululika, ndipo mdaniyo amachita mantha ndi ife. Haleluya. Verse 16. Ndipo kuyambira pamenepo gawo lina la nyamata wanga anagwira ntchito ndi gawo lina linagwira nthungo, zikopa ndi mauta ndi malaya achitsulo, ndi akulu anali mbuyo mwa nyumba yonse ya Yuda. Iwo omangalinga ndiwo onseza akatundu ponseza anachita aliyense ndi dzanja lake, lina logwira ntchito ndi lina logwira chida. Nehemiya akuonetsadi zelu ya Yehova. Taonani watenga gawo lina la nyamata akugwira ntchito yomanga, pamene gawo lina akugwira zida za nkhondo. Komanso pala akuluakulu amene ndi atsogoleri, iwonso akulimbikitsa nyamata wawo kugwira ntchito ndi kuteteza mzinda wa Yerusalemu. Tsono chinthu china chochititsa chidwi kwambiri ndicho chakuti anyamata omanga aja anapatsidwaso zida za nkhondo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndi ine ngati wokhulupirira tiyenera kukhalaso ndi zipangizo zimenezi mʼmanja mwathu. Tsono mwina mwadabwa kale kuti mukutanthauza chiyani pamenepa? Nkhani ndi yakuti mpeni womangira nyumba ukuimira kuti monga mkhirisitu ayenera kumanga moyo wake mchikhulupiriro choyenera. Kutanthauza kuti mkhirisitu kuti afike podalirika kutumikira Ambuye ayenera kuyamba kumangika mmoyo wa uzimu, kapena kunena kuti ayenera kukula mmoyo wa uzimu. Mwa njira ina tikunena kuti mkhirisitu ayenera kukula mmoyo wa uzimu pakuchita zinthu zotumikira Mulungu. Tsono taonani kuti pamene anali kugwira ntchito yomanga, nthawi yomweyo anali kudziterezanso kwa adani wawo. Tanthauzo lake ndilo lakuti pamene tikumanga moyo wathu kuti tikhale wokhazikika ndi kuyenda mchero, nthawi yomweyo tiyenera kukhala ndi lupanga mdzanja lathu limene ntchito yake ndi kudziteteza kwa adani. Inu ndine tiyenera kukhala tchelu kuona mdani, ndipo tikunenetsa kuti nkhondo yathu sidzatha kufikira pamene ntchito itatha. Nkhani ndi yakuti pamene tigwira ntchito ina iliyonse, tiyenera kukonzekera kukumana ndi wotsutsa moyo wathu wauzimu. Ichi ndi chifukwa chake mpeni womangira nyumba uyeneradi kukhala mdzanja lathu pamodzi ndi lupanga limene ndi mawu a Mulungu. Haleluya. 18. Ndi omanga linga aliyense anamangirira lupanga lake mchuno mwake nagwira ntchito motero. Ndipo owomba lipenga anali ndi ine. Ndipo ndinati kwa ofula ndi olamulira anthu otsala, ntchito ndiyo yochuluka, ndiye chitando ndi ife tili palake palake palingapo yense adalikizana ndi mzake. Paliponse mukumva mawu alipenga, musonkhanire komweko kwa ife, Mulungu wathu adzatigwirira nkhondo. Pano tikumva kuti Nehemiya anali kukhala ndi woomba lipenga pafupi pake, ndi cholinga chochenjeza anthu amene anali kugwira ntchito palinga licha. Tsono nkhani yofunika kugwira ndi yakuti pamene anthu awa anali kugwira ntchito, amenela aliyense kupita ku ntchito yake. Koma pamene lipenga lamveka kusonyeza kuti mdani wafika, anthu aja amenela kusonkhana pamodzi ndi kumenyana naye mdani uja. Pano pali phunziro lakuti onse ogwira ntchito ya Mulungu ayenera kugwirizana pakumenyana ndi mdyerekezi. Kutanthauza kuti pali uchimo wina umene ife okhulupirira tiyenera kumenyana naye mdaniyo pamodzi ngati mpingo wa Ambuye. Verse 21. Momwemo tinali kugwira ntchito gawo lina la iwo, linali kugwira nthungo kuyambira mbanda kucha mpaka zatuluka nyenyezi. Ndinanenaso kwa anthu nthawi yomweyo aliyense agone mu Yerusalemu pamodzi ndi anyamata wake kuti atilindirire usiku ndi kugwira ntchito usana. Pano pali chikonzero chabwino chakagwiridwe ntchito ndi chitetezo cha Yerusalemu. Taona Nehemiya kunena kuti anthu ogwira ntchito ayenera kugonera mu mzindawo kuti ayigwire ntchito nthawi yayitali. Komanso ngati adani abwera usiku, ndiye kuti onse adzathandizana kumenyana ndi adani wacha. Tsono pano tiphunzira kuti ife ngati atumika a Mulungu tiyenera kudzipereka pogwira ntchito ya Yehova. Komanso tiphunzira kuti ife akhristu tiyenera kukhala tcheru nthawi yonse, popeza mdani akhoza kubwera usiku kapena masana. 23. Ndipo ine ndi abale wanga ndi anyamata wanga angakhale amuna olindirira onditsata ine, mnena mmodzi yese wa ife anavula zovala zake, yese anapita ndi chidikha chake ku madzi. Pano pali nkhani yochititsa chitwi. Tona Nehemiya kunena kuti iye pamodzi na anyamata wake sanavule zovala zawo nthawi yonse usana ndi usiku, kupatula nthawi yokhayo yomwe iwo anali kusamba. Wokondedwa anzanga pa pamene tikumaliza programu ino, ndikofunika kunena mawakoti pamene tigwira ntchito ya Mulungu pafunika kudzipereka kwenikweni, ndipo tiyenera kugwira ntchitoyo usana ndi usiku. Apa ndipene tingaone ntchito ya Mulungu kuti ikuyenda bwino. Telelelo tilekeza pano, koma timasanthula Nehemiya 4 verse 1.23 momwe takambirana kuti Nehemiya anali kupemphera pamene adani anali kunyazitsa ntchito ya Ambuye. Ambuye akudalitsani inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chiramanda kutsogolera kusanthula Nehemiya chapter 4 tinambira pa verse 1 tikizira 23. Mprogramu yathu yotsatira tiza lowa mu chapter 5. kwa lero tamva zambiri za momwe Nehemia ada tana nao antomwe ama limbana ni chito ya Yehova. Ma SMS wanu tumalandira kuzira pa nambala hii 083-500-222 kumalabi 083-500-222 ndipo ma email address yatu ndi radio@twrmw.org radio@twrmw.org ndipo tikumbutsane kuti programu hii ikupezeka so pa internet pa KRI www.ttb.twr.org/chichewa ttb.twr.org/chichewa. Email address yatu ndi radio@twrmw.org radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.